우루에라 지타레 우룸나무 숨바보세 위에주루 넘니시 나온디 와사나웨 우루에라 기타레 우룸나무 숨바보세 위에주루 넘니시 나온디 와사나웨
gitumye abanyamahanga bagira imidugararo namoko yatekereje iki iby'ubusa abami bo mu isi biteguye kurwana kandi abatware bigiriye inama uwiteka n'uwo yasize bati reka ducagagure ibyo batubohesheje tujugunye kure ingoyi batubohesheje ibatinyishije uburakari bwayo bwinshi iti ni njye wimikiye umwami wanjye kuri Siyoni umusozi wanjye wera ndavuga rya tegeko Uwiteka yarambwiye ati uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye saba nzaguha amahanga ngo abe umwandu wawe nawe ukumera isi ngo ubatware uzabavunaguza inkoni y'icyuma uzabamenagura nk'ikibumbano noneho mwabami mwe mugira ubwenge mwabacamanza mwe zabo mu isi mwemere kwiga mukorere Uwiteka mutinya munezerewe muhinde imishyitsi musome urya mwana kugira ngo atarakara mukarimbukira mu nzira uko umujinya we ukongezwa vuba ahirwa abamuhungiraho bose Zaburi ya kabiri
Ijuru no mu isi hahirwa abagungiraho bose mu isi yose mu isi no mu ijuru hahirwa abakwambaza bose shima Imana mutima wanjye we shima Imana uwakubatuye shima Imana uwera udahemuka shima Imana mutima wanjye we shima Imana uwakubatuye shima Imana uwera udahemuka nari kure nabyiringiro namba nari mfite by'amasezerano y'ibizaba nari kure y'Imana ariko ubu nigizwe hafi n'amaraso ye ubu sinkigenda niganyira d'umwana wihoraho shima Imana mutima wanjye we shima Imana uwakuwa tuye shimimara ueru dahemuka nari kure nabdiri njiro namba nari fite jama sezerano iwizaba nari kure imana ari ku nijijwe hafi n'amaraso ye ubusinyi genda niganyira dumwana wihoraho iyango samaraso ye aranunda bihambaye uwowe nahinduka iyango samaraso ye aranunda bihambaye uwowe anahinduka shimimana mutima wanje we shimimana uwakuwa tuye shimimana ueru dahemuka nari kure nabdiri njiro namba nari mfite byama sezerano y'ibizaba nari kure y'imana ari kubu nijijwe hafi n'amaraso ye ubusinyi genda niganyira dumwana